Iyo mwumva ni radio ijwi rya Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda radio ijwi rya Amerika murayumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 93 n'ibice bitatu ikarongi ikisoro majyepfo ya Uganda muratwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9. Mu Burundi ho muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga kuri internet kuri www.radioyatuvewa.com no kuri Facebook na YouTube adrese yacu ni Vewa Radio yacu. Hano muri studio ya karindwi hi Washington DC muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ku buhanga bw'ibyuma hari engineer Peter Handry afatanije na Geoffrey Mutagoma uri bwakire telefone zanyu mu mwanya. Turabaramukije rero mwese abatwumvaho muherere hose ku isi tunabashimira ko mwahisemo kubana natwe muri uyu mwanya ikaze mwese kuri radio yanyu muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Nongere mbaye ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Itariki ya 11 ukwezi kwa 10 ni umunsi ngaruka mwaka wahariwe umwana w'umukobwa. Umwana w'umukobwa abayeho ate aho muherereye? Ese ni ibiki mubona bimuzitira mu iterambere no mu mibereho ye y'ejo hazaza? Niki kirimo gukorwa mu gukuraho izo nzitizi? Ese hari ingamba zafashwe hagamijwe gukuraho izo nzitizi? Niba zihadise kubgawe zirubahirizwa. Niba zitubahirizwa harabura iki? Nihe wumva hashyirwe ingufu kugira ngo ibizitira umwana w'umukobwa bive mu nzira maze azabashe guharanira iterambere rye ku giti cye n'iry'igihugu cyose muri rusange ku rugero rumwe na musaza we. Mukanya rero turaza kubiganiraho n'umutumirwa wacu. Turizera kandi ko uyu munsi turi bwakire n'abaduhamagara b'igitsina gore benshi nabo tuze kubaha ijambo. Tuributsa kandi ko ku munsi wa gatanu tubagenera ikiganiro cyihariye, ikiganiro cy'abagore.
Ikiganiro cy'abakenyezi
aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo
n'ingene bafashe imiryango yabo
n'uko biteza imbere ubwabo.
Ikiganiro cy'abakenyezi
ni ku ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Uyu munsi nkuko nabibabwiye dutangira ni umunsi mpuzamahanga wahariwe umwana w'umukobwa ugamije gutsura uburenganzira bw'abakobwa, kugaragaza ubusumbane hagati y'ibitsina byombi no kuvuga ku kibazo cyihezwa n'ihohoterwa abakobwa bahura naryo mu mpande zose z'isi. Kuva rero mu mwaka wa 2012 ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 10 hizihizwa umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umukobwa. Ni umunsi uba ufite intego yo kugaragaza no kuvuga ku byo abana b'abakobwa bakeneye n'ibibazo bahura nabyo, ari nako hashakishwa uburyo bwo guha ingufu abakobwa no kubahiriza uburenganzira bwabo nk'ikiremwa muntu. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka wa 2024 oniyihaye ijyanye n'uko abana b'abakobwa babona ibihe byabo byiza bizaza. Iyi nsanganyamatsiko ishimangira ko bikenewe gutega amatwi abana b'abakobwa no gushyigikira amajwi yabo hategurwa ahazaza heza kuri bose. Uyu munsi ni uwo kwerekana ko hari imbogamizi abana b'abakobwa bahura nazo ku isi no guteza imbere uburenganzira bwabo, imyigire yabo mu mashuri ndetse no kubaha ingufu. ingorane abakobwa bahura nazo murazibona aho muri buri munsi ariko kandi nanone nkuko mubize hari nabandi aho mutuye bagenda bafatanya hirya no hino mu bantu batandukanye bafasha abana abakobwa gukuraho inzitizi baba bahura nazo baba ababikora ku giti cyabo cyangwa se babicishije mu mashyira hamwe atandukanye. Uyu munsi turaganira n'umwe muri abo ni Madame Josephine Nkuru Nziza, n'umwe rero mu bakoze ibikorwa bitandukanye kandi mu miryango itandukanye ifasha abagore n'abakobwa. Mu kanya turaza kumwakira muri kiganiro, mube mutwihanganiye. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, kiganiro muri isanga. Mu kanya rero nkuko nari mbabwiye turaganira n'umutumirwa wacu ni Madame Josephine Nkuru Nziza, n'umwe mu bakoze ibikorwa bitandukanye kandi mu miryango itandukanye ifasha abagore n'abakobwa mu bijyanye cyane cyane n'iterambere. Ni umunyarwandakazi ubu utuye ino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mube hafi rero muganire, musobanuze, mutange inama n'ibitekerezo nk'uko bisanzwe mu kiganiro muri isanga ni cyanyu. Nk'uko nabivuze kandi muduhe nomero zanyu tubahamagare, ikaze mwese. Reka twakire umutumirwa wacu Madame Josephine Nkuru Nziza, uraho neza, urakomeye.
Yego Eugenie, murakoze cyane. Kandi nishimiye kubana namwe uno munsi mu gihe twizihiza umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umukobwa. Nkuko warubivuze, yego, amazina yanjye ni Josephine Nkuru Nziza, nkaba ndi umunyarwandakazi. Mu bikorwa byinshi icyo nakwiyita ni uko navuga ko ndi umusesenguzi wa politike, cyane cyane izijyanye n'imibereho myiza y'abantu. ariko cyane cyane nibanda ku burenganzira n'uburinganire hagati y'abagabo n'abagore ariko n'uburenganzira bw'abana b'abakobwa cyane cyane. Mu byo nagiye nkora nuriye ku byo wari umaze kuvuga nibyo koko nagiye nkora mu miryango itandukanye. Muri iyo ngiyo harimo za Fawe Rwanda kandi n'uwo muryango mora nshima cyane kuko ni umuryango wandeze. Icyo ndi cyo uyu munsi mbikesha bo kuko babigize mu ruhare runini cyane. Na Care International nk'umuryango ukorera mu Rwanda ugira ibikorwa byinshi cyane mu guteza imbere ubuzima no kurwanya ubukene mu baturage. Mbese na gali icyahoze ari Girl Effect Rwanda. Iyo miryango yose ngiye mvuga ariko nagiye nkorana no mu bindi bigo haba ari muri Minedike no muri Minisante n'iyindi miryango ikora ubushakashatsi, ariko icyo nibandaho cyane cyane mu byo nakundaga nyikunda no gukoraho uyu munsi ibijyanye no guteza imbere umugore n'umwana w'umukobwa. Kugeza ubu impamvu ndahangaha muri Amerika nkabashe ibyo nabaye nk'aho mbitwaza gakeya banzenze gutyaza ubwenge. Murakoze.
Urimo gutyaza ubwenge nibyo kwiga cyangwa se kwiga ni uguhozaho ugeze mu cyiciro cya kangahe cy'amashuri?
Ubundimo ndiga PhD, ndimo ndende ndakuyisoza. Ariko nabyo ni inzira nayo navuga yuko cyari icyemezo gikwiriye kuko hari byinshi maze kuhigira.
Ni icyiciro cya gatatu?
Yego, icyiciro cya gatatu cya kaminuza.
Muri bake mu bagore baminuje cyangwa se bagerageza kuminuza. Turaza kureba rero kuri uyu munsi w'umwana w'umukobwa, woni yahariye umwana w'umukobwa. Turaza kureba zimwe mu nzitizi ndetse bamwe zibabuza kuba bagera no ku rwego nk'urwo ugezeho, haba mu mashuri cyangwa se no mu bikorwa bitandukanye. Nagira ngo utubwire muri make umwana w'umukobwa ubona inzitizi ukurikije aho hose wanyuze, ibikorwa mwakoze, hari ibyo wagiye wungukiramo, ubona muri rusange inzitizi ahura nazo zituma atabasha gutera imbere cyangwa se kugera ku ntambwe nk'iya musaza we, ubona ari nk'izihe?
Nagira ngo wenda nsangize abatwumva mbere yuko ngusubiza. Nsubira inyuma gato. Amateka y'uyu munsi atugaragariza yuko mu by'ukuri umwana w'umukobwa ku itariki 19 z'ukwezi kwa 12 muri 2011 nibwo inama y'umuryango w'abibumbye wafashe umwanzuro wo kugira ngo umwana w'umukobwa yitabweho kuko hari ibibazo byagaragaye biri unique kuri we cyangwa se byihariye cyane kuri we. Kuko kubyitiranya ni ibibazo by'abagore, ibibazo by'urubyiruko. Iyo bigeze aho ngaho rero bigaragaye yuko hari umwihariko ugomba kubaho ku bibazo runaka, biba bigomba no gushakirwa umuti wihariye. Muri ibyo bibazo rero by'ingutu byagaragaye kandi mu by'ukuri n'uyu munsi tukigerageza kugira ngo tubonere ibisubizo, harimo ibijyanye n'umutekano wabo, n'ibijyanye n'uburezi, ibijyanye n'ubuzima bwabo, ibijyanye n'ubukene, n'ibijyanye n'uburenganzira bwabo nk'abana b'abakobwa. Ndimo ndavuga muri rusange. Ariko tuvuze ngo tugende turebe mu mizi, turebye no ku kibazo cy'ubuzima bwabo, navuga nk'ikijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ni ikibazo gikomeye cyane kugeza ubu ngubu, haba mu Rwanda cyangwa se no mu bihugu bidukikije muri Afurika cyangwa se no ku isi muri rusange. Ikibazo cy'abana b'abakobwa babyara inda zidateganyijwe kirahangayikishije. Tutirengagije n'ibindi bibazo bihari, urugero mu bijyanye n'uburezi. imibarira irimira zamuka igenda irushaho gusatira kuba nkaho bingana, ariko ikibazo kiracyagaragara nubundi yuko uko bagenda uko tugenda twigira hejuru. No muri za kaminuza hari amasomo amwe namwe cyangwa se sekta zimwe na zimwe aho abakobwa tukibona ko bakiri bake ari ugushyiramo imbaraga cyane cyane muri za siyansi. Noneho ni kijyanye nibyo nakwita ngo kwiteza imbere mu bukungu. Ibyo nanone bikagaruka kuri kubumenyi n'ubushobozi baba bafite. Ubushobozi buso kuvuga yuko abakobwa badashoboye, ariko hari resources baba bakeneye kugira ngo bashobore guhabwa imbaraga z'ubumenyi bafite kugira ngo bashobore kububyaza umusaruro. Ikindi ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Hambere cyangwa se n'ubu ngubu dukomeje kuvuga kandi turacyakangurira abo bireba, byaba ari abafata ibyemezo, byaba ari abashyiraho za politike, byaba ari abayobozi mu giturage aho batuye. Ibintu byo gukubitwa birasa nkaho ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryanye ibyo nakwita fiziko ukoresha imbaraga, ibyo birasa nkaho bigenda bikangurirwa cyane cyane bikagenda bigabanyuka. Ariko noneho hari ibyo nakwita ngo beyond physical, ibirenze ibyo dushobora kubonesha amaso. Ugasanga abana babahoza ku nkeke, barabakorera ihohoterwa ryo mu mutwe, niho tuza tugasanga n'ibijyanye na ihohoterwa rikorerwa kuri murandasi cyangwa se ibyo nakwita ngo ni cyberbullying. Biragenda bifata intera, bigenda bihindura iyindi sura. Ibi bibazo rero byose ngerageje kubihuza, kubishyira hamwe, navuga yuko umwana w'umukobwa kugeza uno munsi ntabwo twavuga yuko uburenganzira bwe twabugezeho, ariko icyo ntanga nk'icyizere nuko tugikomeza gushakisha umuti, kandi hari ibyo tugenda tugerageza tubona yuko bitanga ibisubizo.
Yego. Reka tujye ku murongo wa telefone noneho twakire bamwe mu bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Hari Bizumuremyi ushaka kugira icyo avuga. Eric, uranyumva? Wiriwe neza, urahagana he?
Hello?
Turakumva.
Ndi muri Kenya.
Yego. Ufite igitekerezo cyangwa ikibazo? Uri Murundi, nibyo? Ye, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ni igitekerezo. Sasa mvugo ki bakavuga ku byeke agateka abakobwa abana bigene bahabwa. Navuga ko kubwanje uko ndabibona ndabona menga ni gakeya cyane. Dufate nk'iwacu mu Burundi.
Komeza Eric, ntabwo tukumva neza.
Nako ndavuga ati nk'agateka abana b'abakobwa bahabwa, ndabona nasari ni nk'uko ari ni gakeya cyane.
Ubona biterwa n'iki Bizumuremyi? Ubona biterwa n'iki? Kuki ako gateka ubwo burenganzira?
No buka ku ruhande rumwe rw'abakeyi babo. Ama n'igihe bagiye gushaka kuri basaza babo.
Ababyeyi babigiramo uruhe ruhare? Uruhare
rw'ababyeyi babo.
Yego.
Navuga ati igiti batagateka bahabwa, dufate nk'umwana w'umukobwa nko gusoba ndabona n'ikibazo, arinze agirirwa amahirwe akiga, si benshi bashobora kwiga ngo baheza barangize amashuri
kubera ababyeyi. Kubera ababyeyi
kibazo babitekwa n'ababyeyi, bya bindi nyine bagifite ibintu mu mutwe ngo nta mashuri y'umukobwa. Umukobwa ageze mu mwaka wa gatandatu amubwira umubyeyi ati nupe mufashe mama wawe bikorwa.
Ubuse biracyariho ibyo ngibyo biracyakorwa aho ahuri
ni kuvuga biki aya hoteli bakirifise hamwe ku ruhande nk'igihe bagiye gushaka baragiye irumba mvuge ku ikote y'abasaza babo asabarabye dufate uri umwana w'umukobwa nta jambo sigara ufite kuri basaza babo
nanone kubera ababyeyi
aya hasi kubera ababyeyi aho ni ku ikote y'abasaza babo urumva ko nenga ni devalorisation aho ariko barabaka agateka kabo kuko aho bigeze uzi umwana w'umukobwa yaramaze kuza kubaka ubwiwe nta jambo aba akita kuri musaza wiwe ngo urumva ngo byogenda uku basigara bamufata nababwira ati genda utegeke iyo wabwiye cyo gituma ko mbona mbega agateka kabo aracyahohoterwa cyane
wumva iyo myumvire se izahinduka ishobora guhindurwa n'iki
jengo na menga kwari ukwiga cyane kwari ukugerageza guhimiriza ababyeyi n'abasaza babo tukamenya neza ko umwana w'umukobwa ari ni kirema nkatwe ibyo afite ku burenganzira nawe arabifite ku burenganzira
uburenganzira bw'umwana w'umukobwa bwagombye kungana cyangwa se burangana n'ubw'umuhungu bwagombye kubahirizwa rero niko ushaka kubivuga
ni muntu n'ubundi nta diferanse
kandi n'ubwenge arabufite ntabwo umubyeyi yagombye kumubuza kwiga
araho no mu ishuri babudusubya je narizi igihe kimwe imyaka yose umukobwa niwe yabaye uwa mbere hari ishuri naciyemo imyaka itatu yose niwe yaba uwa mbere umukobwa
ubwo rero ababyeyi bumvireho ndagushimiye cyane rwose Bizumuremyi Eric sinzi niba hari ikibazo wifuzaga no kubaza umutumirwa
jya mutumirwa nubaza nawe tubura kiyo shanjima yo haba nawe nyine tubabona uko gwiki bakwiye kwigisha gute ku buryo nawe abo bana bacu bariki bacu dushobora kuba tunganya agateka n'umuhungu n'umuntu ni kiremwa nkatwe
reka muhe umwanya rero gusubize urakoze cyane udufashe muri urwo rugamba rwo gukangura ababyeyi n'abasaza b'abakobwa reka tu umutumirwa wacu agira icyo abivugaho Josephine wumvise ibyo Bizumuremyi Eric avuze ku bijyanye n'umwana w'umukobwa agateka ke uburenganzira bwe mu muryango akomeje ku muryango ndetse no ku babyeyi n'abasaza b'umukobwa urabivugaho iki hanyuma kubajije icyo wumva cyakorwa
arakoze cyane Bizumuremyi nibyo koko ibyo avuga ntabwo bitandukanye n'ukuri cyangwa se navuga ko nkaho ari realite ariko impungenge namumara nuko muri rusange impinduka zo zirahari hari byinshi bimaze kugerwaho mu bijyanye no kugabanya abana b'abakobwa batajya mu ishuri igitekerezo aduhaye cyangwa se ibyo atubwiye bishobora kuba ari byo abona aho atuye avuze yuko ari muri Kenya cyangwa se na experience zo afite i Burundi gusa icyo namubwira nuko hakenewe ubukangurambaga bukomeye pe kuko umwana w'umukobwa kugira ngo abuzwe kujya ku ishuri musaza we ubwo burenganzira akabuhabwa ni ikibazo cy'imyumvire yewe niyo haba ko kwiga cyangwa se ahenshi ho tubona ko primary habaho za gahunda aho primary na secondary ari y'ubuntu hari aho usanga ababyeyi bacyanga kujyana kohereza abana babo b'abakobwa nk'uko yabivuze ko basigazwa mu rugo kujya gufasha ababyeyi b'abagore ibi bivuze iki ni ukuvuga yuko mu gihe musaza we azaba ari ku ishuri yiga we imirimo azaba ahugiyemo dukwiriye kwibaza ibirenze ubukangurambaga kugira ngo imyumvire ihinduke. Ese ibyakorwa bifatika, umwana w'umukobwa niba asabwa gusigara mu rugo, agenda aje gutashya, agenda aje kuvoma, agenda aje guteka, ibyo bikamufata umwanya. Niki twakora kugira ngo ayo mazi amwe yegerezwe hafi mu miryango aho abo bana b'abakobwa bari? Ese birashoboka yuko haboneka hashyirwaho ingamba zo kuba ibyo kujya gutashya si ngombwa, kuko mucerekezo isi aho igeze uyu munsi wa none ni no kugabanya ikoreshwa ry'inkwi n'ibindi bisa nk'aho bihumanya ikirere, kandi ari byo akenshi ino miryango aho abana b'abakobwa bari, cyane cyane abatishoboye bakoresha, yaba ari amakara cyangwa se ari inkwi. Hari ubundi buryo bushobora kuboneka ku buryo bitamusaba gukora urwo rugendo ngo agiye gutasha. Ese niba ari imirimo yo mu rugo, umubyeyi agomba kubigiramo uruhare muri bwa bukangurambaga kugira ngo yigishwe, afashwe guhindura imyumvire, yumve yuko na wa mwana w'umuhungu muri iyo mirimo nawe bimureba, kuko areje arejo bundi nawe azakura ari umusore yigenga cyangwa se nawe aba umupapa. Ese ibyo ngibyo nawe si byo azasubiramo biburuhererekane?
Ibyo abona mu rugo nibyo azakora no mu rugo rwe.
Aho yakuriye. Yego, cyane rwose. Ibyo ni ibintu dukomeza kugenda tubona yuko aho bikorwa kandi bigashyirwamo imbaraga mu by'ukuri biratanga umusaruro.
Muri make rero hagombye kubanza kuvanwaho ibibazo bituma umukobwa asabwa cyangwa se yamburwa uburenganzira bwe mu muryango.
Yego.
Reka dusubire ku murongo wa telefone noneho twakire Bizimungu Jean Claude. Uranyumva Claude?
Ndakumva.
Yego, urahagana hehe?
Nerere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho ni mu karere ka Masisi.
Yego, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Yego, nashakaga kuvuga ku iyo ngingo muriho. Ubundi ino iwacu n'iki gihugu cyacu turimo, itegeko ry'igihugu rivuga ko ngo ari umwana w'umuhungu n'umukobwa bose bakagombye kurindanira cyangwa se bakagira uburenganzira bose kimwe. Ariko nigi urareba mu miryango imwe n'imwe niba bari bya bintu nyine by'iwabo mu miryango, usanga nyine gitsina kobwa hari abadahabwa agaciro kabo, ugasanga nyine wenda tuvuge nko ku migabane yaba amasambu se cyangwa se ibindi bintu nyine umwana ashobora kugabana mu rugo, ugasanga umukobwa hamwe na hamwe ntabwo hari ibyo atageraho uburenganzira biba bireba nyine biba bireba cya gitsina hungu gusa, ku buryo se umukobwa atashobora kubivugaho. Nko ku masambu usanga mu miryango zimwe na zimwe uvuga yuko niba umukobwa ataratanze imari ntamba nta bintu bashobora kuba batamutanze nk'iyarimo, ubwo bivuze ko mu rugo rw'iwabo kwa se nta hari umwanya adashobora kugira icyo abona yaba ku masambu cyangwa se ku bindi bintu, ubwo bivuze ko uwatanze ikintu ari we ushobora kubona kuri ibyo bintu byo muri urwo rugo akagabana kimwe nk'abandi bantu. Ariko twajya kumva mu mategeko y'igihugu tukumva ngo uburinganire umukobwa cyangwa se umuhungu bose ngo bakagombye kugira uburenganzira kimwe ku bintu by'iwabo, ariko ugasanga hamwe na hamwe bitubahirizwa. Ubwo rero icyo ni cyo gitekerezo cyanjye nashakaga kuvuga.
Ibyo ari byo byose uravuga ko amategeko ahari arengera ubwo burenganzira bureshya bungana hagati y'umwana w'umukobwa n'uw'umuhungu? Amategeko arahari?
Yego arahari, ariko biturutse imiryango imwe n'imwe usanga hari aho bitubahirizwa bigendanye n'imiryango abantu baba bakomoka buri bantu bagakora ibyo bashaka ariko itegeko ry'igihugu kaza kumva ngo niko rivuze ariko hamwe na hamwe ugasanga ntabwo babyubahiriza ahubwo ubyubahirizwa akaba ari wa mwana w'umukobwa ushobora kuba waratanzwe imari cyangwa se waratanzwe inkwano
urumva wowe ubukangurambaga bwakorwa ku buhe buryo ni bande bashishikarizwa cyangwa se basobanurirwa uko ubwo burenganzira bugomba gushyirwa mu bikorwa
yego leta niyo yakagombye kujya yigisha abaturage ubundi njyewe ndebye ku giti cyanjye nsanga umwana w'umukobwa n'umwana w'umuhungu bose bakagombye kugira uburenganzira kimwe kuko bose baba baratawe kandi mu rugo bose baba barakoraga imirimo imwe umwe niba yarigishijwe n'undi yarigishijwe ubwo byari bisaba ngo no mu rugo aho bavuka bose baringanire buri wese yumve ko afite uburenganzira mu rugo iwabo umwe ntawe nk'aho ari igisibwa atafite ibintu ashobora kubonaho
ndagushimiye rero Bizimungu Jean Claude mukomere cyane aho ngaho imasisi
ndabashimiye kandi turabakunda cyane
yego natwe nuko madame Josephine Nkurunziza nagira ngo ugire icyo uvuga ku byo Bizimungu Jean Claude avuze cyane cyane kuri ibyo bijyanye n'amategeko no gukuraho inzitizi zituma n'amategeko atubahirizwa sinzi niba hari icyo wakongeraho ku byo avuze no mu bukangurambaga Josephine ubanza telefoni ye hari atarimo kutwumva turaza kongera tumuhamagare muka Josephine uratwumva
yego ndabumva
nagira ngo ugire icyo uvuga ku byo Bizimungu Jean Claude yaramaze kuvuga
yego Jean Claude arakoze cyane kuvuga iyo ngingo atubwiye kandi ni n'ingingo ikomeye burya iyo urebye impamvu n'icyo kibazo kinakomeye cyane nuko mu mico yacu ikijyanye n'imitungo cyane cyane biba biganisha ku butaka n'indi mitungo yego ibirimo ariko cyane cyane biba ari ubutaka icyamaze kugaragara rero cyangwa se icyo ntekereza nanjye muri mu byo maze kubona nuko ikibazo kireba buri wese birareba ababyeyi nk'abo bantu abo nakwita ngo ni custodians biyo mitungo abana baba bareba yuko nabo baba babifiteho umugabane birareba n'abana ubwabo kubera yuko hari amategeko ahari abarengera cyane cyane ababakobwa na leta birayireba cyane rwose ariko ni byiza ko leta yashyizeho ayo mategeko arengera abana b'abakobwa
ahubwo ashobora nuko batayaza
cyane rwose ubivuze neza ayo mategeko se barayazi arahari ariko barayazi niba batayazi hakwiriye kubaho uburyo ayo mategeko bayigishwa bakamenya yuko bafite itegeko bireferaho ribarengera tuzi ko haba hari imiryango itandukanye cyangwa se ibigo bitandukanye byaba bishamikiye kuri leta byaba ari ibyigenga bigenda bikora kuri izo ngingo ese bajya bakangurira abaturage bakamenya yuko hari aho bagana mu gihe bavukijwe uburenganzira bwabo umwana w'umukobwa niba yavukijwe uburenganzira bwo kubona ku mitungo y'iwabo nubwo yaba yarashatse ahandi azi aho agomba kujya azi uwo agomba kubaza azi uwo agomba kwifashisha kugira ngo amufate ukuboko ibyo bibazo bikemurwe niyo mpamvu ngaruka mvuga nti buri wese biramureba kugira ngo leta ishyireho amategeko n'iyi miryango yindi nayo igerageze gufasha leta kugira ngo aya mategeko amenyekane no kugira ngo uwavukije uburenganzira bwe ashobore kumenya aho agana n'ushobora kumufasha
uti amategeko arahari ariko abantu niba batayazi nta nubwo bazabasha no kuyitabaza Sinzi niba umuntu yahera no ku rugero rw'uyu munsi nasabye dutangirana nasabye ko abantu b'igitsina gore nabo baza rwose muri kiganiro kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe umwana w'umukobwa, ariko kugeza ubu ndabona nta mukobwa twari twabonamo, nta n'umuhungu, nta n'umudamu wari waduhamagara. Ubwo rero twizere ko batazajya biheza, kuko no kwiheza nabyo bituma hari ibibacika. Dusubire ku murongo wa telefone twakire noneho Alain Rurangangabo. Alain,
yego,
wiriwe neza?
Karame, karame.
Urahagana he?
Wiriwe
yego. Yego,
yewe ni Kigali mu Rwanda.
Yego, ikibazo
mu Rwanda. Ariko ndi umukunzi w'ijwi rya Amerika.
Yego, yego.
Kandi ni umuntu w'impirimbanye mu by'agateka k'abana. Nari nkumbuye ijwi rya Amerika, naheruka ku itariki 27 z'ukwa gatandatu 2016.
Ngongwe iki?
Kugira ngo umutumirwa.
Wari umutumirwa. Narengeza ngo uravuga ko ari bwo duheruka kuguha ijambo.
Nari umutumirwa icyo gihe. Uko turavuga ku bana bari bafitanye ibibazo n'amategeko. Reminere en conflit avec la loi i Burundi. Kuko narafunze mu ishyirahamwe bita Terre des Hommes. I Bujumbura. Nshinzwe ibyo by'abana nyine baba bafunzwe ariko badakwije imyaka. Ni ukuvuga ko ndafitemo uburambe muri ibi bintu byo gukingira abana muri rusange ariko. None rero uyu munsi Jeni waje neza cyane, uje uvuga iby'abana b'abakobwa. Ndabifurije umunsi mukuru mwiza abana b'abakobwa bose. Ubwo n'ababyeyi nabo bigeze kuba abakobwa, aribo ba Josephine nabo n'aba Eugene.
Turagushimiye cyane. Urakoze.
Rero hari ikibazo wabajije uvuga ngo ukuntu bafashe. Rero hanini navuga iby'i Burundi. Kuko mu Rwanda ndahageze sinongeye gukora muri iyo secteur.
Uyu muryango ndawibuka Terre des Hommes.
Icyicaro i Lausanne muri Suisse niwo yemeje, ariko ifite siège a Lausanne mu
Suisse.
Kuva mvuye mu Burundi sinongeye kubikora, nakoze ibindi.
Yego,
ariko rero jyewe mvuga ko izi hano mu Rwanda bimeze neza, baragerageza kwa raporo ya hariya narindi. Ndetse mbivuga ko bagerageza, urabona ko hano mu bisabo n'ukuntu inzego zirakurikirana, zaba inzego za leta, zaba inzego z'abikorera, umwana w'umukobwa ashyizwe imbere. Umwana w'umukobwa ntiwamuhohotera ngo byijyane, ntiwamukorera nabi ngo bikugwe amahoro, kiretse bitamenyekanye. Ariko bimenyekanye za ribu, za polisi, inzego z'ibanze barahaguruka. Bitabatandukana cyane rero ni Burundi, aho usanga ariko ni muri rusange mu kubera sisiteme ya guverinansi bimeze, abana ndetse n'abana b'abakobwa n'abana muri rusange agateka kabo ntigahagarariwe cyane, kuko acyabona abana bahohoterwa, bafatwa ku ngufu, bafatwa ku ngufu n'abarimu babo, bafata ku ngufu n'ababarera ari ba onfure babo cyangwa se bandi, byo kumva birijyanye. Ariko hano mu Rwanda iyo ikintu gitambutse kiramenyekana. Inzitizi rero nk'uko watubajije zituma Madamu Josephine yabivuze neza nkuru nziza. Hari ikindi nacyo atavuze ariko cy'ingenzi, abana b'abakobwa barisuzugura cyane. Sinakwiga imibare, sinaba umusirikare, sinaba umupolisi, sinatwara indege, sinabishobora, ariko uko kwisuzugura bibaramo abantu bafite intege nke, nabyo bituma iterambere ryabo rigendaho gake kuri ku ka raporo ya basaza babo. Hari ukuntu badatinyuka
bo rero, nabo ubwabo rero bigirira icyizere bahaguruke.
Bigirira icyizere, nawe jije kubivuga ati dore ikiganiro kimaze hafi iminota 30, nta mudamu, nta mukobwa, nibyo byose nyine n'ibimenyetso nyine ko bibaramo nk'abantu bafite intege kandi bashoboye.
Oya, mukomeze mubabwire. Komeza mabwire babyumva.
Cyane rwose ari kiganiro kiba kuri televiziyo Rwanda kandi ngo tinyuka nawe urashoboye.
Yego.
Uwo bibyo umunanya makwita bibyo ni wakunda kwajya tinyuka murashoboye cyo kiganiro ndagikunda cyane. Ndagikurikira nk'umuntu wajya ngo ndumukobwa.
Oya ntacyo.
Gituma bagira intege cyane.
Yego.
Akabere kingero z'abakobwa b'abapilote, akabere kingero z'abakobwa b'abasirikare bakuru bari ku mapete ya za koloneli hano mu Rwanda, akabere kingero z'abakobwa b'abaganga bo babashinje ku rwego rwo hejuru, akabere kingero z'abakobwa b'abagwemeza mirimo bafite amakampanis manini manini, akabere kingero cyane arabahwitura. None rero nabo bafite ukuntu bwisizemo ko bafite intege. Rero n'uyu Josephine niba akibikora, niba agikora Fredwaye muri ibi bintu ya ikintu bakwiye kumva no kumva ko bashoboye banganye imbaraga n'abasaza babo. Icyo musaza we ashoboye nawe yagikora.
Yego.
None se Jenny ko nzi kuri umunyamakuru mwiza, ubu kamirindi arakurusha ubunyamwuga.
Nago
turakorana mukuzuzanya, mukuzuzanya.
Turuzuzanya nago turi buje kwigereranya.
Wayitara mu ntambara, wayitara, wayitara mu mahoro, wayitara, wayitara mu mvura, nawe yayitara, wayitara ku zuba, nawe yayitara.
Rwose tu ni
uko ni gerera izo nibyo bakwiye kumenya ko mu bashoboye.
Bakwiye kubimenya rwose, twongeye tubisubiremo, umukobwa arashoboye, icyo umuhungu ashoboye n'umukobwa aragishoboye.
Ndi umuntu wo kubihamya, n'icyo gihe muri Terre Zombe wanyoboraga coordinatrice nationale yari umudamu yaritaye cyane, tuze n'abana be yitwaye icyo Burundi Anne Marie yaratashe, abakobwa biwe babiri yabyaye n'abadokteri hano mu Rwanda. Ni kuvuga nawe uko yabikangurira abantu hariya
n'abana yabikoraga,
ejo abakobwa babiri yasize abyaye ubu n'abadokteri bakomeye hano.
Nawe twizere ko uzagira abakobwa cyangwa se bafite ukazabatoza iyo mico, nabo bakazabigeza n'ahandi kure.
Oya jewe arabizi ni gahunda, kandi umusaza we ntiyamuruta, ntiyamundutira, kuko bose n'abana banjye.
Yego.
Bose n'abana banjye, kandi nzi ko umuhungu nagiye ubwanjye uwo tubana nta kintu na kimwe nashobora gukora adahari. N'ubu mpamagaye ndiko ndakora ibyo mu rugo, wowe ari ku kazi, ugeze ari ku kazi.
Yego. Oya rwose gufashanya ni byiza.
Ndangije gutekereza ni mugoro wabirahije.
Araza sange byatunganye rwose. Bravo. Bravo.
Ndiko ndavuga kuri radio ndabirangije kubikora.
Nuko ntushiririze.
Ora. Nuko je abantu baranzi cyane baranziho. Baranzi ko ibyo mvuga ndabikura mu Burundi haba no mu Rwanda, ndi mirimbanyi ku gateka k'abantu nkunda abana cyane, umwana namwitangira muri ibi bihugu narabikoze cyane, mfite n'uburande kandi harabona asangaga no muri prizo, haribona asangaga hose nkabye ati muhumure, harabona ashakira abavoka bakababuranira bagatsinda, cyane cyane nkari hatari ubutabera muri cya gihugu kirimo intambara, kimaze nk'intambara imyaka myinshi, ariko narahagurutse nitaye uko batanumvikana n'u Rwanda, ariko gihe nk'abandagenda Afrika ni imwe, n'uwanyoreza muri Malawi na Mozambique na kubw'umwana nagiye.
Oya rwose ukomeze, reka tugutere intege ukomeze. Nitugutere intege ukomeze ukore ako kazi k'ubukangurambaga n'ubuvugizi ku bijyanye n'abana.
Murakoze cyane.
Ye, urakoze rero Alain Rurangangabo, ubwo tuzakomeza tujye tuganira ku radio Ijwi rya Amerika, ku mugani uri umunywanyi w'Ijwi rya Amerika. Urakoze cyane.
Murakoze cyane. Kera nkaho wabwiraga WhatsApp ariko sinzi uwo mwayise.
WhatsApp ubu
niyo yatumaga tubabona cyane byoroshye.
Ariko n'ubu muduhaye nomero kuri Facebook turababona da.
No kuri Facebook ari gusanga turi benshi cyane. Mukakira bake birumvikana.
Turagerageza. Reka ubwo tugerageze.
Posti igatinda kujyaho. Umunsi posti yagiye habura itandatu, ariko hari igihe ijyaho harenze.
Habura itandatu?
Posti yagiye habura itandatu.
Ntacyo ubwo se ubwishora ko yatinze mu nzira none se byagenze gute ko twayishyizeho kare ibyo ari byo byose
cyane rwose noneho ngiye mu muhamagaye bizimu kandi yagira kane sibaransimbutse nta kundi
oya ntago dushobora kubakurikiranya uko mwanditse kubera ko hari igihe duhamagara telefoni imwe iyo ngiyo ntiyitabe tukongera tugahita duhamagara indi ahubwo mujye muduha nomero mube hafi sibyo
ntago rurimo bujene
oya ntarwo komere rero kandi ugire ibihe byiza
nawe cyane
murakoze madame Josephine ibyo Alain Rurangabo yavuze mwabivugaho iki muri make kugira ngo tuhite twakira n'undi mukunzi w'ijwi rya Amerika
arakoze cyane ahubwo nagira ngo mubwire nini baryoherwe kandi ibiryo byatetswe n'umupapa burya biranaryoha
cyane ubwo arakumvise ibyo aribyo byose aracyari hafi
cyane rwose ari agize neza cyane kuko we noneho afite n'ingero zo mu bihugu haba ari mu Rwanda havuga ngo birakora hari ibijya imbere haba ari ni Burundi hari ibitagenda neza abona yuko bikwiriye guhinduka ariko navuga ku bintu bibiri avuze bikomeye cyane icya mbere avuze iriya gahunda iba kuri televiziyo Rwanda ivuga ngo izana abakobwa n'abadamu babafite aho bageze mu byo bakora bateye imbere kugira ngo bashobore gutera imbaraga n'abandi batinyuke nabigereranya n'icyo twita mentorship mu cyongereza ni ikintu gikomeye cyane kuko burya iyo ubonye umuntu ureberaho mu buzima busanzwe iyo urebye umuntu ureberaho ukumva ibyo akora urifuza nawe kuba wabigeraho biguha urugero rw'icyo ushobora kuba ndese navuga nka hari principe cyangwa se biguha umurongo wiko nawe wabigenza
bikaguha n'ingufu
iyo ugize amahirwe cyane noneho uwo muntu runaka cyangwa se n'undi muntu wari we wese akakubonera umwanya akabikwitaho ku buryo agufata ukuboko urwo rugendo mukarugendana kiba ari ikintu gikomeye nanjye ari jyewe kubwanjye navuga yuko ngeze aho ngeze kubera yuko nashoboye kugira abamfata ukuboko nk'abareberaho nkomereje kuri icyo ngicyo cya uwo wareberaho ale ni urugero rwiza cyane navuga yuko ari urw'umupapa wiyemeje gufata iya mbere kugira ngo arere abana be cyangwa se n'abakorana nabo muri ya mvugo cyangwa se ya gahunda ngo bandebereho aho abapapa baba icyitegererezo baharanira uburenganzira bw'abana ko bungana umwana w'umukobwa nawe agahabwa amahirwe mu buzima akaba yaba umuntu ukomeye yakora ibintu bikomeye n'abandi rero ababyeyi b'abapapa rwose ndabashishikariza yuko baareba be benshi ni ukuri byahindura kinini cyane
yego nkuko twahoze tubivuga nyine umubyeyi ibyo akoze mu rugo umwana mureberaho nkuko waravuze uti bandebereho azakurikiza ibyo yabonye aho yakuriye mu muryango
cyane
ndibaza ko abana ba Alain bazakora nk'ibyo yakoraga nta umuhungu we ntazavuga ngo sinjya mu gikoni cyangwa se sindi bukora uturimo two mu rugo kandi yabonye papa wabikora kandi ntibimubuze kuba umugabo
cyane rwose
turakomeza ku murongo wa telefone twakira abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika twa dufite Rehema ariko bambwiye ko telefone ye igomba kubicitse ariko arabonetse Rehema turi kumwe ndetse ba Rehema uranyumva
ndabumva kabisa
telefone yawe yari icitse ariko n'ubundi ndumva itavuga neza urahagana he yego uri hehe
ndakumva n'uro ufata
irimo iracika ntago turimo kukumva wapi urahagana he
ndi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Provensi ya Majyepfo
reba ko watugezaho igitekerezo cyangwa se ikibazo cyawe, twizere ko turibashe kukumva. Niko aho ngaho babivuga.
Ano ngiye washara cyane imiryango myinshi ubwoko bwinshi ufite umico ubuvyo hari n'inyama nyinshi umuntu mukubwa atarya.
Ndumva mugifite akazi ko guhindura imyumvire.
Ugasanga imyumvire n'ibitekerezo bihohotera ubuzima bwa kirimwa muntu na cyane cyane ubwo umukobwa. Na shirikiraga ko
yego turakumva
ubwanje nashigikiraga ko habaho espace zo guhuguriramo abantu kugira ngo buri muntu amenye yuko umwana ari umwana, yaba umwana w'umuhungu nangwa se w'umukobwa, bose ni abana, nta mwana ni giti. Akurebye nko muri iki gihugu cyacu wasanga aho byahereye ni mu migi ho abantu bamaze kujijuka, naho mu byaro antuka abantu baracyari inyuma ku buryo ntabwo wapfa kubumvisha ubuzima bwa kiremwa muntu na cyane cyane ubw'umwana.
Rehema Xavier, ndagushimiye cyane rero ubwo mushyira imbaraga muri ubwo bukangurambaga, urakoze cyane.
Murakoze namwe.
Yego. Twakire noneho Nduwimana Innocent. Uratwumva? Innocent. Hello, Nduwimana. Nduwimana, uratwumva? Ndumva ngo murongo we wacitse, reka mu mwanya Madame Josephine Nkuru Nziza umutumirwa wacu agira icyo avuga ku byo Rehema Xavier uri muri Kivu Amajyepfo amaze kuvuga.
Urakoze cyane, nizeye yuko Rehema akiri ku murongo akitwumva. Ni ukuri iyo numvise ibintu bene nk'ibyo ngibyo aho umwana w'umukobwa aki nabyita ngo iki mu Kinyarwanda aho agi n'ubundi busanzwe ibijya anyuramo mu buzima biragoye, ariko noneho tukarenga kuri ibyo ngibyo amakosa nanone tukayashyira kuri we. Ibyo nakwita victimization. kuko izo mvugo zikomeza kuvuga ngo wenda ngo yararozwe cyangwa tukabyitirira ibindi bintu ni umuco utari mwiza kandi ukomeza kugenda ugaruka from generation to generation cyangwa se nabyita ko ari kuva ku rubyaro rumwe no kurundi na bikaba karandi kandi bidakwiye. Aho yavugaga ati mu miji ho barasa nkaho abantu bafungutse ku maso abantu amategeko barayumva biragenda bihinduka uwe kubera yuko abibona kandi bihari anabyumva nabandi nkawe nagiranga dufashe rwose nuko mu miji bigenda bihinduka nawe dufasha nkwatuye haba ari hahandi baganira mu kagoroba bagiye gufata gacupa mu kiganiro n'abagabo bagenzi be niba atari n'agacupa afata cyangwa se muri karitsiye yicaranye na bagenzi be ibi bintu tubiganireho ntabwo bikwiriye pe. Niba amategeko abahari ni ukuri tugerageze aho bishoboka hose izo za espace avuga ntabwo ari ibintu biva mu ijuru cyangwa se by'ibitangaza pe. Ni ukuvuga ngo za espace tuzishyiraho turazikreya kugira ngo ahabonetse amahirwe ahariho hose tubiganireho bicike tumenye ngo ntabwo bikwiriye pe n'uwabikora uwo ari we wese ajye yumva bisebeje.
Twizere ko twumva ko nkuko wabivugaga kandi ko azadufasha muri uru rugamba kuko nkuko yabivuze ngo ni umuvugizi w'uburenganzira bw'ikiremwa muntu ubwo rero cyane cyane ubw'umwana ndibaza ko buriya nawe azakomeza kugira kubishyiramo ingufu cyane cyane ko ikibazo yakibonye. Twagiye tubona abagabo bafite ibyo bitekerezo byo gukomeza gushyigikira cyane cyane umwana w'umukobwa uburinganire hagati y'umwana w'umukobwa n'umwana w'umuhungu mu muryango. Ubwo rero twizere ko amaherezo bizashyira bigatanga umusaruro. Ndabona turimo tugenda rero tugana ku musozo. Madame Josephine Nkurunziza, iki kiganiro dushobora gukomeza tukaganira yaba isaha yashoboraga twashobora kwikwidura tukayigira ndende ariko ntabwo biri bukunde. Nagira ngo muri makeya cyangwa se turacyafite iminota hafi ibiri utubwire noneho inama cyangwa se ikintu abantu basigarana mu bijyanye kuri iki kiganiro aho twashingiye ku mwana w'umukobwa ku munsi mpuzamahanga wahariwe umwana w'umukobwa. Tugira inama muri rusange zafasha umwana w'umukobwa gutera imbere no kugera kuri ejo heza hazaza. Ijambo ni ryawe.
Murakoze cyane nanone kandi ndagira ngo rwose nshimire cyane cyane abantu bashoboye guhamagara bagatanga ibitekerezo kandi byiza cyane tureba ku ngingo y'uburenganzira bw'umwana w'umukobwa. Ese bimeze bite? Ese icyakorwa ni iki ahakiri ibibazo cyangwa se uruhare rwacu ni uruhe? Dusoza nagira ngo mvuge ku bintu bitanu. Ibibazo byo ni byinshi tugiye tubijyamo muri kimwe mu kimwe. Ndakubwiye ngo n'umunsi warangira tukazatanga n'undi munsi w'ikindi kiganiro gikombezaho.
Ntacyo tuzongera tuganire.
Yego. Ariko haba ari ku rwego rwo mu Rwanda ni Burundi ari cyangwa se no mu bindi bihugu bitwegereye ndetse no ku isi muri rusange. Hari ibibazo navuga ngo by'ingutu dukwiriye kwitaho byaba ku mwana w'umukobwa w'uyu munsi ariko nanone tumutegurira igihe cy'ejo hazaza aho azaba yabaye nawe yabaye umubyeyi cyangwa se nawe arimo arera abandi. Ese uwo muntu turamutegura gute uyu munsi wa none mu bibazo kandi ubwo tumutegurira muri bya bibazo bimwugarije tubishakira umuti. Icyo mvuga ni iki rero? Mu bibazo twagiye tuvuga mu by'ukuri ikibazo kijyanye n'ubuzima cyane cyane ubuzima bw'imyororokere ni ikibazo gikwiriye kwitabwaho. Ikintu ntigeze mvuga wenda nagira ngo mvuge ku Rwanda kandi nanabashimira yuko ari ikibazo ubu uyu munsi wa none bafasheho ingamba zikomeye kandi bagikomeza gushakira umuti kinaganirwa aho burya ingubiye ryagaragaye niba rikisha isuka nibyo koko
yego
umunsi niba tuvuga ko umubare w'abanyarwanda bageze kuri miliyoni 16 n'ibice birindwi
turimo
ndakora projections
turimo turanzura amasegonda ni make cyane reka ngushimire cyane rwose hanyuma ubwo tuzashaka undi mwanya tuganire ndagushimiye cyane Josephine Nkuru nziza nshimira n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma Pira Handry na Geoffrey Mutagoma Eugenia Mukankusi kuri mikoro mwakoze mwese abo twari kumwe mugire ibihe byiza.